ahayna mayba kaliya in aan FM baahanaa qof kasto muwaadin ah oo xubin baarlamaan ah oo usbuuyi karo shuruudahaasi to inuu soo furanta tartanka inuu san istaaga oo qof gaar ah aan jarna in otkana la qodow in la baarada oo soo indhi gudaha barnaamijku mayba barnaamij qayaxan waaye id waaye barnaamij dimuqraadi ah waaye barnaamij muwaadin kasta aan bannaan waaye guddiga xubnaashay mayba aan howlgala inaa sacadun la ka bilaabo guddi weli waajibaadshay in usu gudda guddiga warfaafinta iyo maaragtay gelinta bulshada waajibshaya gudda guddiga amnigana ammaanka goobta oo shirkalka qobadaaw iyo tirakoobta xubno baarlamaanka ayaa usuna hel saarenya guddiga maaragtay ee qabashada araajiidana saas oo kaleeto la ka bilaabo sacadun una roog noolee ka dambooye qof kastoo diyaarin in usa tartama inuusa arjishay insha usoo arjiga ka idaayow sida la sheegay meel la rabo CV shee kiraw ama sawirna ha kala faaqaw qoraarti yaroo lacagto diiwaangelinta aan kiraw isla markaasna feel bir ah geliyow soo intaas is wada waa in inshaana guddiga arjiga qabashada marka intaas ka bacdi meel la rabo sadii ilaa halka nagada maalmaha socda sida la sheegay jadwalka ahadaha socota oo bilaa janaayo saddexda iyada doorashada rasmiga ah ee dhiyaas maalintaasayto haddii ilaa halka nagada qof kasto muwaadin ah meel la rabo arintaas xogaal aan nagada kor qayb gala koro mayba aan bandhigaana ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya in la gabagabeeyay dhismihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya asaasiyayeen hay'adda fulinta hay'adda sharci dejinta iyo madaxtooyadii kulliba maaragtay gabagabeeyay dhismadiyo taasoo isha iska tiigi doonta dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya shacabka dantiisna runtii howlbadan lahaa qobadii haddana la wada howlgala doonayado la isku duubayo insha Allah marka mayba warka gabagabeeyay guddigii doorashada oo lan dooraday shalayto abna baarlamaanka in doordeen in howlis bilaawi si dardargelin aan soo biyo doono maalmaha socdana howl socdo doonta nashaadka mayna qad doonaa doorashada guddoonka baarlamaanka iyo meel la rabo xubnoosha yana qad doonta insha Allah marka saxaafadda may ku codsadaan in maaragtay nidaamkaasi to sida uu isay ummada lan dirsiya oo lan fasira oo dokumentiga yeeshin wal sensiyo doona guddiga saxaafadda sensiyo doona hadii ay raal ka nagada idaacado la jeeyay lan akhriya wala su'aalaha lan baahda guddiga warfaafinta la weydiya oo la wareysada shacabka weydiyaan wala ay arkay su'aalaha un baahdan marka intaas sawirka gabgabeen oo bilaato